ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
altinere sappo e joyi lewru décembre altinere sappo e joyi lewru décembre hitande 2014 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima Silimaji Debe joyi oɗon keeɗi studio tamani o saaha minen tawa e nder maison de la presse Bamako. Sikiraɓe jottinono ɗo kabaruji ɗi hande yo Oumar Waygalo o compétitu wiide ɗum wonon tiiɗallaji ana woodi hakkunde guuɓe armen gonɗele saaha leydi meɗen ndi ko foti sappo haala nane hen hollitamo wiyede wakkati joni oɓe joppi ɗum woni walde nde fewi saabi nde ɓe kolliti wiide emen elaara wonde tinnude ɗum woni wiide fa saaha leydi ndi yoppite to ɗum woni paritoɓe kolliti wiide kanko ko Jean Yves Le Drian ɗum wonon ministre Franci kuminiɗo hakkude kuminiɗo solda siɓe o waɗi noddago fewde o guuɓe ɗiɗɗe fo ɗum woni laamu Mali o kañe guuɓe arme gonɗele saaha leydi meɗen ndi ɓe wiɓe tinnonoɓe gatta fof ɗum woni yalla kaldal e kawral ngal ana waɗa e lewru janvier garorduɓe tinnodu yalla pamral ana yalta dow hen hollitama wiyde wakkati joni o ɗum woni kawrital arandewal ɗum fuɗɗi to Dakar to ɗum woni fa jaam e deƴere warta ley Afrique fo e maggal muɗum fa jaam e deƴere warta Afrique fo e maggal muɗum leygal kawrital ɗo ɓe kolliti wiide ko woni fanama ɓe tawe ɗum wonone yimɓele leyɗe ɓaale ɓe tawe ɓe an mbawi darnade kohe mum en hono jaam e deƴere wartirta ley nokku o hannden ɗum won ɗo Bamako ɗo ɓe kolliti wiide caggal ɗum wonon 2015 neɗɗo fu gaɗɗo yurko yurko ɗum wonon kibaru galleji fu jomu mattano ɓuuɓo fewi noon kanko Mouhamed Bathily o hollitiri wiide kawrital mabɓe maggal fuɗɗi beeta ko ɗo Bamako ɗo sikiraɓe bisimilla moɗon e heɗade kanko ɗum wonon ministre Franci kuminiɗo solda siɓe o waɗi noddago fewde guuɓe arme ɗe kañe laamu Bamako wiɓe gatnoɓe gatta fu ɗum woni lewru janvier warorndu yalla jaam e deƴere an warta ley nokku o so kaldale kawral ngal ngal fuɗɗi to Alger to kanko Jean Yves Le Drian o hollitti wiide ɗum ɗum woni hon le suudu mabɓe radio mawdu ndu ɓe noddirta e RFI ndu fa yettoyo TV5 fa yettoyo ɗum wonono journal gongal ngal ɓe noddirta ɗum woni Jeune Afrique ngal keɗe ko Barke Cissé faccinti noon dow hen
ley jonde kaldal e kawral hakkunde pelle murtuɗoɗe e gouvernement Mali o kanko Jean Yves Le Drian o facciti fa laaɓi wiide lewru décembre ndu domete fa ko hani waɗede fu waɗe fa jaam ñiɓuɗo hemte wona jaam ɓolo banggal politique tan gam fa yettoyade ley banggal keɓe mbawɗi sabbi binde yirwere leyɗe sahal Mali ɗe ndenno o holliti wiide kina talkuru kaldal e kawral ngal tonge ndenno wajibini hooreɓe keƴaɓe pelle murtuɗo ɗe e gouvernement Mali o jarro tongude talkur jamdu ndenno wattu warinde hom fu hani famude wiide amana o ana hani laɓɓinede kanko ministre o holliti wiide de Franci ana wondi e faabade curoɓe dental leyɗe aduna ɓe e Algérie fa jaam ñiɓuɗo hemte ndenno ana hani ko hom fu hokkodira juuɗe fawodira doole muɗum fa leydi Mali ndi hemta jaam ñiɓuɗo jaam lattoɗo sababu fa pelle murtuɗo ɗe naata ley sariyaji démocratie leydi Mali ndi
kanko ministre Franci o fa hande ko holliti wiide ley hen ko Franci ar wondi haɓade jihaddinkoɓe ɗum wonli saaha leydi meɗen ndi o holliti wiide ley hitande hikka nde ɓe mbari ton ko yaate temeɗiɗi jihaddinke micciteɗen wiide honno puɗɗirmi ɗum woni ɗo kabaruji puɗɗata ɗo tiiɗallaji ana woodi wakkati joni o ɗum woni MNLA kañe ɗum woni guuɓe arme gonɗele saaha leydi meɗen ndi saabi ko foti yimɓele sappo ɗum woni haala nane hen hollita wiyde ɓe joppiɗen baale wakkati joni o colonel goto jaati ana ley hen ɗum wono noddirteɗo Hassane Agmedi ɓe kolliti wiide wakkati joni o MNLA no wonde tiiɗinde ɗum woni honno wiide fa saaha leydi ndi yoppite ɓe mbidu wakkati joni o koɓe certi e ɓen ko kamɓe kohe mabɓe darna walde ɗum woni e kohe mabɓe micciteɗen wiide ɗum wonon kanko ministre Franci o jaati o waɗi noddago fewde guuɓe ɗiɗɗe fo wi tinno ɗum wonon ko yaawi yaawi tonge ley ɗireji ɗi wakkati joni o kanko ɗum wonon Saydou Cissé o yo ɗum woni o neɗɗo jaltuɗo ɗum woni e baale murtuɗe sa ha leydi meɗen ndi jaati o yewtide Moussa Camara keɗe ko Ousmane Diko fecciti noon
min kaajaka feccude min kaajaka azawadde e hakkille amen laamu o tinnike e région ngaji sahal ɗi joni o miɗen tawɗa eko derontino o tongue ley talki ko min moƴƴinama fedde ɗiɗo ɓerde burdaɓe sungaɓe kae dawsak e araɓe fawarde eko nandi e muɗum fu tawte e mayre qimaɗe mum yo feccude fedde siinude kana Mali fecce min tawɗaka e mum kana siñine fa deƴere warta mine yo yimɓe men keedani
sakiraɓe ɗo mbawi neltirde miijoji moɗo ɗum woni hella amen bemal ande ngal min noddirta phase Facebook ngal wattude ɗum wonono kamɓe yimɓele laamiɓe sidiyawoɓe ɓe gonduno yidude ɗum won to akarato le leydi gana nde hollitama wiyede ɓe gonduno to ndu faɓe kaɓa e jonte e bola ɗe faɓe kaɓa e jihaddinkoɓe noddirteɓe Boko Haram ɓe on wakkati fo ɗum wonon kawrital maggal dow uddita to Dakar to ɗum wonon jawtogal dow jaam e deƴere kañe fa ndenago warta e ley Afrique fo e maggal muɗum ɓe kolliti wiide ɗum tan wonon fanagal kawrital gondugal wadde e to Dakar to fa yimɓele Afrique ɓe tawe mbawi darnade kohe mabɓe ɗum woni hon ndenago mabɓe jaati jaati keɗe Barke Cissé
faada kawrital ngalngal Dakar ngal ana humani sembintinde leful ndenagu le runde Afrique nde ngalati ke kawrital keringal ngadteengal hitande fu le bangal ndenagu dunki en holliti wide ndenagu runde Afrique nde ana happi e ndenagu dental leede aduna ndenno ana wajimbini jabuji tendinidi dokkondiral juude nyibungal wade fa runde Afrique nde rene sardi jadinkobe le tande 2013 nde sorrasi en runde Afrique nde fabirama no haniri sabi ko foti milliarduji debbe e nayi kalisi dollar woni ko nati e kaaki kaborde ka fa hande titallaji mawdi ana leyi landingal armée leyi lewde kewde hono Nigeria Niger Cameroon e Chad sabi de leyde ronki fa hande yaltinde sorrasi en kabotobe ko warata e ujunaji didi temede jetti dow keri mabbe di fa be keba be kada bonandaji jadinkobe biyetebe Boko Haram be
kambe dum wonon yimbe le murtobe gombe le sa haleedi meedi de be gondi e famminde dum wonon yimbe le gombe tokki dal tobe ko tonga e reedi dewtere dum wonon hono kaldale kawral ngal nogal to Algérie tongal be koliti wiide du kenyen be koliti on yimbe le gombe tokki dal tobe fu kanko dum wonon Moussa Agga Sadid kedjaade e menela leede er Europe de holita wede kanko jaati golli o golle to ane fifto do yi o fammini yimbe be dum wonon ko tonga e reedi di ko do kabaru yidi pudato do mi halni on wiide dum wonono be bi tiagal hitande 2014 so 2015 nati dum wonono yimbe ngado be yurku yurko no kibaru leedi be be jafinin taake fi hay non kanko dum wono Mamed Bacilo hollitir wiide kawrital mangal ngal wadi dum won beta ko do bamako do kan be hono yimbe le dunke en seriaji be furdu be kolliti wiide dum wonono yimbe le tongobe dum wonono direji di galda seri ngado be hono yurku yurku le nokko be be ngana jafinin tebe fi so hitande 2015 de bami fanati se be ngadan le hen horgol mangol do hen kanko Mamed Bacilio jato yoti dito Ousmane Diko kede ko Ousmane Diko faccenti non do hen
imaade de do jande wadde fa daranibe sariya kede do kani le habgol e yurkurukuji leedi on dulla yimbe an jogiti dalaji kewde majjum yo batto wayde foccondirde talki mo inaadi di faanda jaya leedi laamu o bami aadi fa dum fu dum sela hitan 2015 fay goto yurmataake kala mo yido talki leedi peneji hono nobe bawrini sawri sariya sama e dowmu ne jukkan dum fa naawa laamu o waawa yoppude yimbe habantobe kebal mu en tan se ngadda wayde kawral hakkunde yimbe ngada dum jannorgal sabe yo kanyu yobata be yo kanyu wurnata be
kile muri
kambe dum wonono janginobe jande do do wurnde to en sipto litaver beta ko be puddi murtere mabbe sabe ko be koliti widde hen ko laamo rewa dum wonono sariyaji mabbe dibe koliti widdo hen di honno jobdiji mabbe di dum gordi do hen kanko Abdoulaye Darame o yo kedja dum wonono walde janginobe to en sipitobe holitan wede du kanko yoti dum woni Aliou Sidy be kede ko Ousmane Diko faccinti non do hen
nous avons d'abord comme
pour dire mutre balle didi yude talatare didi yade aral bare tati lewru desambru men jokkini hendu mutre balle tati yude jetti yade sapa lewru desambru 2014 joni yodu mutre fa de hawra fu ele mudun tobbe nay woni ko men darti adani ciudi jaginede en sufidi fu mo intine famen nayro e sandu jande lmd didi berde batu wada do e tapantati go lewru desambru tata berde du le reji beedade golle divru jobbe ne bennu woni ngenaare secrétaire e chatali dadundiral hitane 2013 2014
dum wonono janginobe jande do do wure nokku nobe no dirta IGE o ka holitan wede be puddi mutere mabbe de hande dum waara e lewru woturu jati to dum wonono janginobe nokku mabbe no dirta flas hindu todudu be koliti wide ben ka kanye wakkati jono darni mutere mu ende jati sebe be puddi janginde dum woni beta ko o tagal mudo dum wonono kanko Amadou Aya Sanogo tagal ko uddono to selenge to ko holita wede wakkati jono o sottinama to nabama dum woni fam malatali le ram le lamu kayo sebi debbe kuli to hon dum woni denago makko jatti micciteden wiide dum woni boggol leedi yama kasuto uddono to tagal mudo be bi gongol kasendu yama to dum wodi wakkati jono so sottinale on nokko hono yimbe le gombe le selenge be koliti wiide wakkati jono be beltiki sande ko Amadou Aya itta ton ko sebi de dum wonono gesel mabbe gonde tonde be kebata no be jara be feeno be jidiri no dum woni wakkati de Amadou Aya uddono tonde
Tamani,
se kirabe je jeewi ho woni rezo ngaji meddi to kayto be kuliti wid wakkati jona be ngodde mudin tidi dum wonon lawol arandewol gongol to kayto gol ko foti dum wonon yimbele teme nayono jangobe jande militaire ya ko kanyi e koy mu en gatti koy de mu en leedi goldeji jati be kuliti wid dono jawdi kandi watte le hendi inu ya fa mirioje debbe e joyi ngabbe dum wonon yimbele kay gombe jolaari be jangal mudé ngardan fa do nyafunke do holli tawede ko foti chapan en jettom debbo kanyen sukabe robe kanyen en gondi e wattude koyde mu fa kaba hono dum woni bonandaaji ngattede fewde robe di be kali do hen dudum wono non hono kurtunguuji ngattede ila jomu yottaake fa yotto haddu golbe be robe fa yottono yarnudebe dum woni fa paye sembe dole yotto yo hono choddi en fu be bi dum wana wada ti dallaaji hono bangal to robe to sanne ngabbe ngal kawrtal do non suudu sar wuuji humininu yirwere le laamu nyafunke o jangal mu de ngardan fa do kuccalo do be gonde wadde no be gatta ton du furfa dum won non robe gatta le hen koyde mu en yalla yirweraano wada dum won hon le kuccalo to de dum won hon faana jande wande to kuccalo to ne be kollitiwi do balle robe kewde ngari tawama le o golle ko foti mer ngabe dum won non chapantete en jeegom gombe le commune nga chapantete en jeegom dum woni le laamu kuccalo o di jangal mudé ngardan fa do muttidobe kolitiwido wakkati jono kawrital mangal an wondi to muttito fa be jeyal hono be gatta fa yirwer wada dum won hon nokku mabbe noddirta dum won delta niger o be kolitiwido hen dubbe be dalle hen dum won bawde sukabe fa yotto yo bawde robe hono bammirta anniyaji muye ngabbe o golle dum won hono walde sued wondi to humininde yirwer le adnar allandu fu jangal mudé ngardan fa do kita do holitam wede wakkati jono be gondi wadde no be gatta ton fur yalla e be kaba e jonte e bolade be ngadi to hala mudum mawka dum woni kenyen to kita to ko woni ko ben kolliti wid le hen ko du be ngadi le hen hono imu golfa yimbe be pammina hono nyaw o rabi tafa yotto yo hono nyaw o wayi sakirede ko foti yimbe le teme tato kanye tawale ngol imu gol hono ganyube le imu gongol be furdo holita wede won ko pabiri dum le hen ngabe o golle dum woni UNICEF kanyu hejindiri to ortem jangal mudé garanti minirem fa do duwanso do holita wede kawrital mangal wadi to duwanso to kenyen dum woni hakkunde sukabe jangobe jande do dowure be fa yotto no sukabe jangobe jande leele wirnde be ko biidu ko faana mabbe fa kulliti dum woni bingule diyan ka ko onno yirwere wadirta kabaru jande dum wonon le laamu duwanso o fu e mangal mudo wakande be ngadanno o golle ndedo ko foti dum wonon sukabe chapanta ton jangobe jande leele yirbe fa yotto on jangobe lisi yijibe be pabiriki dum wonon kaaki ko jangirta sekirabe ono tiyabe hedaade ka fa handen cedde hedaade hono andirdon no woti.